Radio Pulpit, 657 AM.
Kungolosihlanu ekuseni mlaleli kunohlelo lapho sithi khona phatlalatsane ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi yethu Jesu Christu waseNazareth. Ngiphinde ngilithathe leli thuba ke mlaleli ngibonga ukuba hle nhlapho ukusibusisa ke ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze njalo. Mlaleli namuhla ake sibonisane ngezwi likaNkulunkulu, sibheke kakhulu mlaleli izenzo zabantu ababili eza-affecta umhlaba wonke. Imisebenzi yabantu ababili eya-affecta umhlaba wonke. Siyakhumbula ke mlaleli ukuthi ke isono seza ngokweqa umthetho kaJehova. Siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathi ku-Adamu angadli kulesi sithelo. Kepha ke ngenxa yokuthi badla kuleso sithelo, sisifica kulesi simo esikuso namuhla. Umhlaba wonke u-affectekile ngesenzo sika-Adamu. Elitizwe lenkosi kwafika ukufa, ukugula, inhlobonhlobo zeinhlupheko zafika ngenxa yokungalaleli izwi likaJehova. Abanye bethu namhlanje siye siyifice lapho sesimsola khona uJehova ukuthi kungani sivelelwa yikho konke lokhu. Bese siyakhohlwa mlaleli ukuthi lokho kwavela kokungalaleli izwi likaNkulunkulu. Ngokona komuntu oyedwa sizifica kulesi simo esikuso namuhla. Kepha ke izwi lenkosi liphinde lithi, siyakhumbula ngenkathi uNkulunkulu ekhulumisana nabo basensimini yase-Eden. Wayesethi ke inzalo yosimame iyakuqhoboza ikhanda layo, esingathi ikhanda lenyoka. Kepha ke yona inyoka noma inzalo yayo iyakuluma isithende. Ngakho ke akusho ukuthi mlaleli uma sesimamukelile uNkulunkulu siyandlula kuzo zonke lezi zinto. Cha, izwi likaNkulunkulu lisithembisa ukuthi la uNkulunkulu ekhona noma la uJesu ekhona nathi siyoba khona. Siyakhumbula ukuthi izwi lenkosi lithi izinhlupheko zolungileyo ziningi, kepha uNkulunkulu uyakumdlulisa kuzona zonke. Siphila emseni mlaleli. Kepha ke ngoJesu Christu sesinayo impendulo. Lalithi izwi lenkosi, by one man uAdam all the problems came. Bese lithi izwi lenkosi ke ngomuntu oyedwa, by one man oyinkosi yamakhosi uJesu Christu all the answers have come. Ake sifunde ke mlaleli izwi lenkosi laphayana ke kwabaseKorinte boqala chapter 15 verse 22. Ngokuba njengalokhu ku-Adam bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayaphiliswa. Uma sisamukele uJesu Christu njengomsindisi wempilo zethu, siyaphila emoyeni. Kepha uma singamamukelanga uJesu Christu, siyafa emoyeni. Ngakho ke umuntu ofe emoyeni kuaffecteka nenyama yakhe. Umuntu onokuphila ngenxa yokuthi uwamukela uJesu Christ njengeNkosi nomsindisi, nenyama yakhe futhi ngokunjalo iba nokuphila. Elitizwe lenkosi, kumele sizalwe kabusha ukuze sifinyelele embusweni kaNkulunkulu. Nanoma ke abantu abaningi namuhla bengahambisani nokuzalwa kabusha, bengahambisani nokusindiswa, bengahambisani nezwi likaNkulunkulu, kepha iqiniso limele njalo, alisoze lishintshe, alisoze liguquke. Singazenzela izinto zethu ngendlela yethu, siyithokozise ngendlela esiyithokozisa ngayo, senze lokhu nalokho yana nalokho yana, simkhohle. Kepha ke iqiniso limele njalo, we must be born again. Kumele sizalwe kabusha. Abayebaze benza inhlekiso bathi, hey, ikhahla selingaka lingazalwa kabusha, uze umuntu asemdala sozele kabusha. Hey, sizala kwabusha spiritual. Emoyeni sizalwa kabusha. Ingane mlaleli nabakhonza onkulunkulu abathize bakhuluma ngokuthi bamkhonza ngokukamoya, okuyiqiniso kwelelo mlaleli. Kepha ke iqiniso lingasoze laphikiswa yili lokuthi munye uNkulunkulu, munye umlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu uJesu Christ. Yes. Bakhona abanye uNkulunkulu abangadalanga izulu nomhlaba. Bakhona abanye uNkulunkulu abangadalanga umuntu ngomfanekiso wakhe. Ngakho ke asale mlaleli bakhona. Kepha ke ukhona uNkulunkulu owadala wena ngomfanekiso wakhe ukuba umfuksi. Funa loyo uNkulunkulu owakudala mlaleli. Ungafuni uNkulunkulu owadalwa. Kunabo uNkulunkulu abadalwa ke phela. Ngokona komuntu oyedwa bonke abantu bayafa ngokunjalo futhi kuKristu Jesu bonke abantu benze njani bayaphiliswa akisithi kuverse 23 kepha yilowo nalowo ngesigaba sakhe uKristu kuqala bese kuba ngabangaba kaKristu ekufikeni kwakhe iBhayibheli liyasithembisa mlalelo ukuthi kuzofika isikhathi lapho uJesu azobonakala emhlabeni wonke jikelele uma esebonakala mlaleli ngaleso sikhathi ithuba lensindiso liyobe lingasekho ngoba iBhayibheli lithi ke uzokwahlulela izwe ukuya ngemisebenzi yakhe bonke abantu bazokuma phambi kwesitulo sokwahlulela bahlulela ukuya ngemisebenzi yabo isikhathi sisekhona mlaleli yamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi ngoba iBhayibheli lapha lithi ke bonke abantu bayafa kuAdam kepha kuJesu bayaphila ungaphila ke namhlanje uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akwenze kahle ngenxa yesikhathi ake ngithi ke ukuma la okwanamuhla ngithatha intambo ngiphinisele kubahle bahle intambo sekwezakho Baba ilapha ekhaya mlaleli.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.